ngiyagona kwambumelela 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 ngiyagona uzalaziwa yini ndushona ngelangaziwa yini funa ukufesa amaphupha ami ndumama iqinge ngami akuthula umuntu orayithiwe uzongisika kuko konke engikwenzayo nengumndeni wami akuthula umuzi mhla i-325 nomesedis kuza ngemuva emnganami Family come first. How cool I see that something in us as well. Sasu catch all away. See, that's a little she wang in my. In Bulali, sing this, see you. Pumpumele, don't so feel our whim gana. Opumele, our band, that far. Omega said, I'm signing Pumele. Omtale, say for me. Uba nongamelana nami Ngibonge nabafansi Kukuba nami Angifuna umndeni wami usokola Ngikhona wemnganami Ongifunayo nimtshele nsimbi Ngiyolweni kusasa lami Ukuze ubomi bami bube ngcono Inhliziyo yami ibelesela kusolona I don't rush you Akukho okuhlula ukuzama Akuthiwa i-social fela empini Awunamenye ohluleka ngizamile Ngifuna ukuphatha imali Ngondle umndeni wami Umama ihlale ejabule Baningi baphakamisile ngami Nengoma yami yenza wani bo Abanye abantu bangifunisa kwembuzi okwenza umsebenzi Kodwa uNkulunkulu ehlale nami we Nelohlu lamadoda yabiwa Kwambumelela ngiyagona Kwambumelela ngiyagona Kwambumelela ngiyagona Kwambumelela ngiyagona Kwambumelela ngiyagona Kwambumelela ngiyagona Kwambumelela ngiyagona